masanyo sawa mwe ndese ye bibya bampite di masita olwe byanyimba ngate muyiga nja kufuma mbabulire pakale mulifuka mwatu ataba kunjuku mwe balaba mpakira mwe mumpamanyi mubyenkola nabakamba muyige mikwano temenga okunyomwa gyoyita omuntu amanyi omukwano kabe mubiye tajayika kyobula babalungi mudiba olinaganza kyebijigiri ne webuuza kiki anti abalungi mwemanya ebintu bingi ne mubigayalira kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe wamejagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba sirimba mumpita omuyaye nze njogera byendaba kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa osanga amanyi okuba ejjiiko n'afuma ensugga n'agiwomesa eyabulwa enfumba afumba ennyama eyo neenaabuka nabuka lubaaba yiganga amazzi okuganona nabuka lumwatu emmere esiridde tenyuma nayo n'amazzi naawe nga wadde waayiga okuganona mazima bwebiririra mwana wattu tenyuma nayo kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe wamejagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba omukwano gwabulwa essomero bannange ligubangula mazima bintu byakuteebereza ate nga byankisa ebikwekebwa muno gweyagala okufa omulaganga kolaabu natakwetamwa timu gyowagira okufa nesamba noddanga mukwasama nakaluulu ne kabula akazaamu amaanyi mu muzannyo akapiira kanyuma nduulu maama yeekawoomesa ne bw'oli basebooza nyootya okutali nduulu tekawuumamu kapiira kanyuma nduulu ne bw'oli bamunafu amaanyi gawera muwoza timuzigowa neggwamu amaanyi butagifwangako munno yadda kukuba yawula muwone kulabe wakutabukira kijanjalo kifa nfumba yekiwoomesa yegobera abaguzi enfumba ennungi yewoomesa eddigobe ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba sima omukwano kunyuma kuli omugumu kwata bubwere kumuwomera fuba munno okumumanya sewobwe kumuwomera buli ludda lulina ensobi n'abasambi b'omupiira ebyammwe bibino emipiira gye mukubadiimuula bannange teginyuma nagyo diimuula oyo bannange tanyuma nawo diimuula bannange tanyuma nako akapiira kanyuma kukasala salasala olabe bwe kabawomera ojja kuwulira enduulu sebuka kyange ojja kuwulira bwe kanyuma wamu omukwano kunyuma buli omugumu kwata bubwene gumuwomera fuba munno w'okumanya omanyi sebo bwe gumuwomera waliwo be guwogganya obuwogganya nga bwaguwomerwa mulala sirika busirisi natugubala n'omwetamwa waliwo okubogo kuyomba mumala kweriga okugufuna mulala kuba gwa biku mbotomukubako tekimusanyusa waliwo oyo gwe gumwoza amaaso yenna n'ayebayeba mulala gumusinisa mannyo naye nga bwaguwomerwa so omukwano bwe gutyo gwange erinnyingi etoguzanyisa janjalo kifanfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa ebigobe ekyagaza omubi kyolwako